ni toko yude toto keni yuma sirato biro oken miriambo kendo biro betie ubiro chwada jogo matamore yie kuom Yesu kendo biro chwada jogo bende ma donjo gi weche moko magalamala mag ndalo ma kawuono gi. Yes.
Okay, okang na muor sau nikech aneno koseromo sa apar gachiel gi nus e wang'e. Yena mondo mi akaw thuolo ni endi amiyi wayanga ane arwak jatech Nyasaye Charles Agwengi bende umbike kod jopinywa e weche mathoth matimore oko kaendi to gi magwendo ma kawuono ubiro godo.
Omor ahinya.
Kaka mano nyakoro gachwang aweyi lweta kanisa mar Continue Church of God. Pastor Joel Owoti ma wuoyo godo neno kod Brother Charles Agwengi bende nitiere batha kaendi. Wamigi thuolo nindi makende mondo mi gimiwa magintire godo tok maendi wamako rekodi. Lugara Branislav Moses Opudo kata last board. Mano chok nyasu na nyakatiga. Chok mino gido. Kio katiga. Jakalir Kumulu Jakalija.
Yes, oh. Yes, yo. Yes, the pedalo chiquito, Samora de Leon.
Say, you know it, no, man.
Yes, walk a lamb.
Yes, you do sit now,
man. About a lamb.
Say, you know it, no, man.
Yeah, la tengo miro, miro, sami, we took it, no, no.
Say, you know it, no, man.
Chiba Toyota. Sa mi wi toge no no.
Say you know it no malima.
Simba koro yara.
Yes you do sit na malima. Say you know it no malima.
Ma Milambo FM e dongo marwa.
Kamano ne jiwinjo wa komoro amora ma untie wagwero kamano kuom thuolo maber ma Jehova Nyasaye otimonwa kawuono mondo wachak waduogi redio milambo ka wasebedo kuom ndalo mang'eny almost 1 month ka ok wabedo machiegni. Okuongo wago mos ahinya ne jawinjo mosebedo ka wechewa mowachogi miyo sechegi obedo kodwa machiegni kendo wapuonjore. Wachak waduogo wantie kendo wago mondo wapuonjre wach Jehova Nyasaye makelo dongruok maber mar chuny kendo wadhi kanyakla achiel kaka owinjore. Ma wan ka kawuono wan e bwo kanisa mar Nyasaye kendo warwako e budhoni e nying Ruoth Yesu. Wabedo kanyakla achiel kendo wadongre uru kuom yie. Omiyo kapok wachako, be wachiwre mondo wakete lwet Jehova Nyasaye mondo wadhi mbele. In ma nitie jochwech mochwe polo gi piny gi nam, wagoni erokamano kuom teko gi ng'uono maber misetimonwa kinde duto. Ok iseweyowa Ruodh ngima, tisenyisowa teko ni Jawar, kiumo ogandani e bwo lochni man gi teko kendo kowuotho e bwo tiponi jaduong' mandalo. Erokamano kuom rito studio ni gi joma tiyo iye kinde duto. Wan bende wagoni erokamano kuom bedo kodwa. Bende ok wasedo machiegni kuom ndalo gi jaduong' mandalo, kawuono ne wachopo ka mondo wachni maber makelo ngima, wachni mahoyo chuny, wachni makelo kwe mar ngima mar dhano Ruodh ngima olor kuomwa kinde duto, mondo jawinjo kaachiel kod wan wapuonjre ka wadongo pile ka pile Ruodh ngima, mondo kinde duto wabedo moikore makatumo gi koywak. Oromne chieng' makare Wuod Nyasaye, mondo one piny maber makwe nitie kod ng'uono, ka Satan ogo loko to odak kod kwe mowinjore. Erokamano jaduong' mandalo, jatichni dakelo wachni ka Ruodh kwe, orie tekone mar polo mondo obed kodwa e studio ni, mondo jawinjo bende jawa winj wechegi, to wakonyne kuwuotho e bwo ng'uono mari makende kaka idwaro ni en. To wan agoni erokamano kinde duto e bwo ng'uono maler e nying Mesia ma Jawar wakwayo.
Amen.
Erokamano wadwa Charles Agwengi, mane lemo en wadwa Joel Owoti. Nyasaye mondo gwedhu ka wadhi kanyakla achiel kodi kaachiel kod wadwa. Erokamano machiegni.
Erokamano wadwa kendo pasta kuom thuolo ma Nyasaye osemiyowa mondo wayudre redio mar Milambo e odiochieng' mar tich abich ni, mondo wapuonjre. Wagoyo ne jachwech erokamano mang'eny. Ne jawinjo, wadhi puonjore kawuono kuom weche moko moluwore gi kinde ma koro wantiere ne. Ibiro mana ndiko gi ng'ama ndiko kaka wapuonjrega ne ranyisi mag kinde. Kinde ma wantiere en kinde maber mondo wayaw wiye itwa, mondo wafwenye ranyisi mag kinde ma wantiere, mondo wang'e ni to nyathi Nyasaye wuotho e kinde machalo nade, to en kinde ma in koda an owinjo wayudre kuma chalo nade, kata ng'o monego watim kaka oganda Nyasaye. Ka wanyalo fwenyo weche moko ma jachwech wuoyogo kodwa e kinde ni, to wanyalo wuotho kolure kod dwaro mare, mondo mi chieng' moro kobiro kod lochne to wayudre e lochne maber, wayudre e piny maber moiko ne ogandane. Makelonu wachni kaka osewachnu an wadu Charles Agwengi. Omiyo wadhi somo e buk mokwongo mar Mathayo 10:6, wes achiel, wasomo nyaka 3. Wawinjie gima Nyasaye wachonwa kaka ogandane, mondo wafwenyie weche moko nyathi Nyasaye manyalo miyo wang'e ni to ranyisi mag kinde to gin mage. Ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa kawacho niya, Mathayo 10:6, wes achiel, nyaka 3.
Owacho kama:
Amen.
Eka jo Farisai gi jo Sadukai nobiro mokwaye mondo omigi ranyisi moa e polo ka gitene. Nodwoko gi niya, godhiambo uwacho ni kiny piny nobed molendo nikech polo kwar, kendo gokinyi uwacho ni tinende yamo ang' nokudhi nikech polo kwar kendo piny otimo lwach. Olonye gi ng'iyo wang' polo, to ranyisi mag ndalogi ok unyal ng'eyo kuso.
Chieng' moro ka Yesu wuoyo gi jo Farisai, ka oganda no odhi teme, jogo ne dwaro mondo ng'e kinde. Gima ne chando jo Farisai, nyathi Nyasaye madwane mondo alerni matin, ne gigombo ng'eyo kinde, nikech nitiere weche moko mane ondikie muma manokor, to ne ok ging'eyo ni gik mokore gi ne nyalo timore karang'o, kata ere ranyisi mane nyiso gik moko. Omiyo ne gidwaro ranyisi kuom Mesia. To Mesia kono ge wach man bende nagombo mondo wawinji, ni jogi olony mong'eyo adieri gini kile pacha mamiya pare gima timore sani e piny. Iluongo ni weather forecast, ilando nwa nyaka ute mag fwambo. Ikoni nyaka gima kiny notimre kiny, to en kawuono ni piny kiny nuru kama ang'weng'ono ma kumachalo kama koth nochwe kumachalo kama ka kuonde machalo kod kama to biro yudo mil polo gi gik machalo kod magi. Dhano yudo lony moro maginyalo fwenyo gik manyalo timore e gimiluongo ni weather. Pumesia penjo ni to ka gik machalo kamagi ma dhano nyalo fwenyo to nitiere gik matimore kit ngimane motamo wa fwenyo. Ranyisi mowuoye kawuono otamo oganda jo Nyasaye fwenyo. Ranyisi mag gik matimore kawuono be nyalo miyo wafweny gik moko mopondo nyathi Nyasaye. Mae wach madwa ni mondo wawinjie ni to ka wanyalo ng'eyo weather, ka wanyalo ng'eyo gik moko kamano, to kare ber wang'e ranyisi mag kinde ma wantiere. To ranyisi gi onego puonjwa gik monego watin. Miyo wafwenye ranyisi matin e kinde ma koro wantiere, to mondo wang'e ni tadieri be magi ranyisi. Ndiko mar Timotheo mar ariyo, adek achiel, mumbe Nyasaye wuoyo kodwa, mumbe Nyasaye wuoyo kodi, mondo wafwenye kinde mag giko, mondo wafwenye ranyisi. To kwang'iyo gigi mos, nyathi Nyasaye, to wabiro wuoyo mwawach ni kare wan e kinde maber kata wan e kinde marach monego walokre wachakie timo dwaro mar Nyasaye. Muma wacho ni Timotheo mar ariyo, adek wesa achiel, wasom mos wafwenye gima janabi Paulo ne wacho ka Nyasaye nomiye weche moko mano nego bedi ni nyiso gandane. To weche gi nowulwagi to ne ginyiso ang'o? Wasom indiko no wacho ni Timotheo mar ariyo.
To ng'e wachni maler ni kinde mag chandruok nobi e ndalo mag giko.
Mana wach mana gombo mondo wakwong wawinjie nyathi Nyasaye. Kinde mag giko ne dhi bedo kinde mag chandruokie moloyo. Adieri, king'iyo thuolo ma koro wantiere ni, chandruoge omako piny. Mane momiyo kinde ka kinde ibiro yudo ka onge ng'ama ok dwa ng'anyo. Abiro kone nyathi Nyasaye, nyaka jo Kristo biro ng'anyo ne pastiri kanisni. Nikech king'iyo kaka piny dhi, jopuonje ng'anyo gi koni, dakteche mathietho ji ng'anyo gi koni, penjori ni to koro jok matuo dwa timo nang'o? Magi kinde matek, kinde mag masiche ma nyaka wane. Ibiro winjo ka pek, kama pek nitiere ma koko nitie. Iyudo ka nyaka nyithindo ng'anyo, wang' mora neno ka gimoro timore malit. Nyaka jok ma iluongo no mbaharo kata jok ma osore mondo koka giyud kaka gichiemo ne ng'anyo e piny mar US kendo ging'anyo duge. Iwinjo, wan e kinde ma piny teke. Koro ipenjori to ng'ama obedo abeda ma uso mana dende cha, eto koro ang'o ma koro ng'anyo ne to ng'anyo duk? Ang'o motemo nyiso? Muma dhi mbele ka wacho niya, e kinde matekie, e kinde mag giko, e kinde ma wantiere ni, nitiere gik mang'eny ma Muma wacho ni ne dhi nyisore nyathi Nyasaye. Niko wacho niya,
ji nobed joma oherore giwegi.
Dhano biro bedo jok moherore giwegi.
Kendo joma ohero mwandu.
To mohero pesa. Ndiko wacho kamano. Jok moherore kendgi giwegi. Kendo jok mohero pesa. We awache wach moro kayo nyathi Nyasaye, mondo afwiny ni e kinde mineno ma wantiere ni. Kinde machien kucho, sama wang'o epo ni ji oherore, makata ka ni ji ni e kinde mag nyasi moko mag piny mineno machon ka, to ka en Christmas tiwinjo ka ng'ato oting'o chiemo kata chapat nyathi oting'o to gogo koko kowero reso to dhi e dhot machielo timiye. Sani piny ogik kuma ji oherore kendgi giwegi, ma nyasi ma ka ng'ato ng'ama chielo ok dhiye ka ok oluonge, ji odilo mana gigi kendgi giwegi. Dhano gik kuma ji ohero pesa nyathi Nyasaye, ma ibiro yudo ka ng'ato temo matek gi yore te, makata ka nofwenyo ni nitie ber moro midhi yudo mbele to odwa mana mondo odin mbeleni mondo en ema gino bine. Dhano ng'ato ng'ato dwa mana noywa kende kata obed jatelo moyier mochung' ma ji ogone kura madwa konyo ji. King'iyo pesa mitiyo ne go jopiny nyathi Nyasaye, ibiro fwenyo ni ji ohero pesa, ji ohero mwandu. Ng'ato ka ng'ato dwa mondo mi oywa mana makor ka kore mondo en ema oyudi. Mibiro yudo ka 10% minyatinugo 90% dhi ofuku ng'ato achiel. To jopiny to un jomogo kura, dhano turi. Wang'iye ni kinde ma wantiere ni to be oromo, be ofit e picture mane nyisowa mar kinde mag giko. To ka wan e kinde mag giko nyathi Nyasaye, tang'o mane watim? Muma wacho niya,
wacho niya,
amen.
Kendo joma ohero mwandu,
uh-huh.
Joma wuorore,
joma wuorore,
jong'aye,
jong'aye,
kendo jojaro,
jok ma nigi weche maricho richo,
Joma ok winj jonyuolgi.
Nyithindo ma ok winj jonyuolgi.
Joma ok go erokamano.
Jok ma ok go erokamano.
Joma ok oluoro Nyasaye.
Jok ma ok ler.
Joma ok ohero witegi.
Kiwinjo gik kaka muma wuoyo nyathi Nyasaye.
Joma jendeke.
Ikuolo, ikolo mos mos jok mani kinde mag giko. To tonga wachie ka chunya lit ni samoro wanie kinde mag giko mag giko. One of the last of the last times, nyathi Nyasaye. One kinde, ma king'iyo gik mowachie muma, to kare one kinde no. One kinde, ma nyathi matin, nyathi mithagori go, ijanyuol, hine mitiyo matek, ma samoro ni tuonori kata mana chiemo ma kinde ka kinde, mondi make sure ni nyathini orwakore maber, I make sure ni nyathini osomo maber. I make sure ni nyathini odhi kuonde mabeyo ma nyathini jomwandu nyalo dhiye. Mondo chieng' moro obedie dhano. Ema kiwuoyo kode, king'adone wach moro ikone ni okego molo. Tong' watimie kama. To nyathi kone ni ya baba, un useti, gimung'eyo onge. Kendo thali, ma samoro rieko mane nyalo ng'ado no, ok ing'ade. Otimo pache. Nyoche koneno ka jok moko wuok. Ne gin Gen Z. Gin oganda matindo, gin oganda ma wigi tek, gin oganda ma ok inyal wuoyogo mikono wach moro mituwinjo. Otimo mana dwache. Nyiso ni luoro mane nitiere e kinde machon ka jomadongo noorowa. In kata noori tichaki yudi chaki luo mana ote kuomi. Tiburo rengo matek mondo ichop ote gi te. Nikech ng'ata ng'ata ne nyalo chwado nyathi moro amora mondo miyego gimiluongo ni discipline kata luor makende. Sama koro wachope e kinde ma koro wantiere ni, nyathi ok en nyathi minyalo chwado nyathi ng'ato. Nyaka wuon nyathino bende donjo ni gimomiyo chwado nyathine kendo wachno dhi e kot. Odwaro mondo ichule, odwaro pesa. Ji oherore kendgi, ji ohero mwandu. Gimochuno ng'ato malich onge. Ndiko wacho ni dhano biro bedo gi ni jok ma jong'aye. Jok moko ma osungore, okawore gi mwandu ma en go. Mae kit kuma piny kuro chupi kodwa nyathi Nyasaye. Kendo kae kuma ka koro wang'iyo mos, to wayudo ka wan matek mapok none. Nikech kare wan e kinde mogik, wan e kinde malit, wan e kinde marach, ma gik mabeyo man wanyalo expect onge. Wes adek wacho niya,
joma ok ohero wetegi
onge hera kata matin.
Joma jendeke,
dhano ma jendeke,
jojik wach, joma oore, joma ger, joma ok ohero gik mabeyo.
Soma soma.
Jo andhoga, jorikni, josunga, kendo joma ohero mor mar piny moloyo
kaka inyalo her Nyasaye. Nyathi Nyasaye kiwinjo wechego, ikoni ni ji biro chopo kuma ji jendeke. Ng'ama jendeke cha en ng'at moro ma timbene galagala, monyalo timo timbe moko maricho richo mabano nguro. Iluongo ni ng'ama jendeke. King'iyo gik makoro timore e kinde ma wantiere ni, dhano chupo kanyo. Makata king'iyo kanyo ing'iyo legal system marwa gi weche makoro timore, adiri yudo ka weche lit. Nikech ng'ama nga omak gi polis mondo mi oter odhi otwe kata odhi kao dhoge kuom weche motimore, ok owinjo bedo ni wuok ni otho. To king'iyo gik makoro timore, nyaka jok marito ji ema koro kawre timo time majendeke. One the very last times, one kinde ma king'iyo mos nyathi Nyasaye, to ber minyalo ne piny malong'o onge. Karang'o monego watim nyathi Nyasaye? Nikech ndiko wacho niya, somi Efeso 5 wacho niya, ibiro yudo oganda moro gini ni nyaka kanisa nyathi Nyasaye. Muma wacho niya,
kitgi maoko nenore ka joma oluoro Nyasaye.
Kineno ng'ato, kineno timbene, iluonge mana ni pastor, reverend, deacon, deaconess, mama kanisa, kiang'owa, kitri maoko. Iwacho ni sani ma ji lemo, gin e joko mineno kuluoro Nyasaye. Gin oganda mineno ni jo Nyasaye, miluongo ni jo Nyasaye. To ngimane
odagi tekone.
Emichwoyo ji gi pala cha nyathi Nyasaye. Donge waneno gi ka jokriste machuore kende, nyocho timore ma ji ochuore nyaka e pulpit. Kamilam kamialeno ema ji ochuore gi pala. Kitgi nyiso gik moko ma king'iyo mos, to ineno ni luoro Nyasaye onge. Ineno ni kare berie kata jok makoro klim nikech jok malemo gi otamo ji. Sani ni us king'iyo nyathi Nyasaye kik maute wa mago fwembo golo oko mondo lande ne ji. Pastor moro noyude gi nyathi kanisa katerore mag gik pastor. To king'iyo gik makoro timore tineno ka luoro Nyasaye onge. Ni kanisa moro ne ji ogore radar kane laro telo. Magi news mati waneno nyathi Nyasaye. Ipenjori niya to kare ang'o matimore kuom oganda jo Nyasaye? Jok mowinjo bed ni luoro Nyasaye ni kuomgi emiyudo ka weche maricho wuok kuomgi. Mae kinde mag giko. Mae kinde manokori ndiko mar Nyasaye. Mae kinde makawuono wawuoye nyathi Nyasaye ni ngima ji iweni jogi jo Nyasaye. To kare piny nosekier, dhano noselwar, gik mang'eny ema koro timore e piny. Ne buk moro mar Daniel, ndiko mar Daniel 12 verse 4, wi kinde mineno ma wantiere ni kowacho gik moko madwa ni mondo wawinj nyathi Nyasaye kuom kaka piny en gi kod gik matimore. Daniel 12 verse 4 wacho niya, nyathi Nyasaye,
to in Daniel kitabu maweche gi ondikie keti kido miluongo ni seal nyaka ndalo mag weche gi nogikie nochopi. Ji mang'eny noring koni gi koni kendo ng'eyo kit weche nomedre ameda e piny.
Akia ni buwinjo gima ndiko wacho. Ne Daniel sama nokoro wach ne en janabi kondiko weche malich, weche matiendgi tek, to koro weche moko to malaika kone ne akoro umbuk nyaka chop kinde mag giko. Kinde buro chopo, kinde mag giko kochopo, rieko buro medore. Ji buro ringo kawuok koni kod kocha kadwaro gimiluongo ni rieko. Dhano buro wuotho kawuok koni kod kocha. To kinde no en kinde mineno mowuene ma kisungu wacho ni knowledge shall increase. King'eyo weche matimore kinde makoro wantiere ni, rieko semedore nyathi Nyasaye, makalony nyalo betie machielo madwakalo ka to pok noyudi. Iluongo ni en kinde ma gimoro timore e piny mar Amerka to seng'e koni. En kinde ma weche ma wuok koni kod kocha omera rieko medore. Gik moko gik ni TikTok ni kidhiye tinyalo yude pesa. Jok madhiye wach mar manyo pesa omiyo nyaka nyiri wuotho dugi e TikTok. Inyiso nikech ka ang' ji oneno gino maber, dhano bedo maneno gik maricho ema ji neno maber. Jatich Nyasaye, mano e gima be mako dhoga. Gima ji dwa neno maber mang'eny e TikTok en mana gik maricho. Kiketo gik mabero kata ka ang' dhi ne yalo e TikTok, iyudo ka ng'at achiel emochung' neni. Oganda madong' koneno ni mano yalo to scroll kodok piny. Mano ng'ama jatich Nyasaye oscroll kodok piny to post e gima rach machalo kaka gik madhi kod terruok gi duge, gik maricho machalo kaka nek keti. Ibro yudo ka en gima ji neno views alofe galofe. Magi gik mamiyo ji pesa. Koro nikech dwaro pesa, dhano timo gik maricho gi lony manyasani gi rieko momedore. Karang'o ma pod dwaro mondo fwenyi ni wan e kinde marach? Ni wan e kinde mag giko. Wan e kinde ma rieko medore. Chieng' moro Yesu wuoyo kawacho wach moro e buk mar Mathayo 24. En wach machuoyo chunya. En wach mamiya fwenyo weche moko matut matimore e kinde wane. Moningo wafweny Mathayo 24 verse 37. Yesu chieng' moro wuoyo kupenje penjo kuom weche matek mag kinde machalo makoro wantiere ni.
Owacho niya, kaka ndalo mag Noah nobet, kaka biro mar wuod dhano nobet,
e kaka kinde mag giko mabiro mag wuod dhano nobedie buro chalo. Akeni bu winjo gima ndiko mar Nyasaye wacho. Kigo simori awa matin ang' nwakaw sim pod wapuonjore nyathi Nyasaye. Kaka kinde mag wuod dhano biro chalo, ipimo gi ndalo mane mag Noah. Parie ndalo mag Noah, kane Noah loso yie e sama ne dwa keth piny mane Nyasaye owang' kod dhano. Kare kinde no kipimo to par ni dhano Nyasaye yie biro wang' kod dhano mana kaka yie nowang' kod gi kinde mag Noah. Kare wane kinde ma samoro Nyasaye yie osewang' kodwa, wachiko masira miyo nyaka watang'. Kinde ne chalo nade nyathi Nyasaye? Mumo wacho niya,
Amen. Nikech kaka ndalo go kane ataro mar pip podi
sama hii Nyasaye nowang' kapok oketho piny nitie gima ne timore
ne gichiemo
dhano ne chiemo
kendo gimetho
dhano ne metho
na gikendo
dhano ne nyombo
bende ne kendo gi
kendo ni ikendo ji
nyaka chop chieng' mane Noa odonjo e yie
gima ne obwogo ji en chieng' mane Noa odonjo e yie me koth ochako chwe to winji gik mane timore okwanonwa wawinjgi e matut nyathi Nyasaye muma wacho niya ni ji ne metho kendo ne chiemo e kaka kinde mineno makoro wantiere ni dhano metho dhano chiemo math miwuoyo kuome kani en math momiyo bang'eny moloyo kanisini en math mamiyo dholuo moro tindo tucho ni pesa nyaka os wiye en math mamiyo dichuo nyalo nindo oko ma tiek ndalo ariyo kapok odhi ode nikech math no chak gi Migori titieke gi Kisii ba makore kuonde gi dhano nyaka rawete mae gima wuoye en kit chiemo masani koro nitiere manyasani mibro yudo ka jamwandu ng'ato dhi gin ji adek moko mabo obedo piny to nikech pesa ochuogi dhano dwaro mondo mi ochamie mana diel achiel ji adek mane kuma pesa gi ochope to nitiere jok monego bedo ni konyo ok wadwa wuoye gik mang'eny to wadwa fwenyo mana ni kinde mag giko debede ni wantiere to bede bede ni Nyasaye ye nyalo bedo ni owang' kodwa ne owacho niya ni ji ne nyombo kendo ni kendo ji to en kit kend marach manotimore kinde mane kane Noa pok odonjo e yie ne en kit kend marach mane muma wacho ok wabi somo ok wabi dhiye ne nyithind Nyasaye nochako neno mana ni nyi dhano ber magi gik manotimore kapok Noa nodonjo e yie winji oganda mane ni e od Nyasaye nochako wuotho ke piny mochako terore gi nyiri mauso dendgi nyiri maricho nyiri mowere mane gima muma ne wuoye e gima dhano ni kendo kendo moko bende ne nyuomo yes. Magi gik makoro timore kinde makoro wantiere ni mibro yudo ka ng'ama iluongo ni father kata jadolo kata jatich Nyasaye kata jayalo kata ng'ama chalo nade moko nitie man gi secretaries gi o jatich Nyasaye to secretary to wuotho go secretary mawuotho duk en kodhi yalo kucho secretary to nie gari en ni ng'ano tich ni tich secretary to en nyako ipenjo ni niya wanjawre njawruok manane tich Nyasaye mane makuru watiyo ni to wachiko kanye nyathi Nyasaye 39 wacho niya
to ne ok odonjo negi nyaka taro nobiro
ji ne ok ofwenyo weche moko
kina yuyo giduto
ji ne ok ofwenyo weche moko mana kaka sani be wawuoyo to ji ok nyalo fwenyo weche moko nyaka chop wuod dhano bi
e kaka biro mar wuod dhano bende nobedi
kamane kaka obro bet nyathi Nyasaye adwa ni mondo mi fweny weche moko e kinde mineno makoro wantiere ni e sama koro ineno wawuoyi ni ne wanyalo yalo nyakurucha nyaka kiny nyaka chieng' mane nyaka chieng' mane to wach mana gombo ni mondo ifweny nyathi Nyasaye ni wani kinde marach ranyisi te mosewachi ranyisi te waneno onge gima onge ranyisi te waneno to ng'e wach ang'o to wuo kuom ang'o mapok obetie ang'o mapok otimore nitiere wach moro malitna wes 22 kumisomono e Mathayo 24 no ndiko wacho niya gima kombo mondo mi wafwenye matut ni
owacho
niya
dine ndalogo ok ong'adi ni
ka kinde mag masira mwachiko mbele ka ok ong'adi
onge ng'ama do tony
onge ng'ama dhi tony bi winjo kima ndiko wacho tango mami dhi ng'ad kinde no som ndiko
ndalogo nong'adi
nikech joko moyier ema buro miyo masira mochiko dhano ibi ng'adi nikech ne kinde mineno ma wantiere ni Yesu nowacho mana kumisomo no adwa ni mondo awach gigo mondo dhano winj gik mane Yesu owacho Yesu nowacho niya e verse 6 owacho niya ubiro winjo muma wacho
to ulwenje lwenje
gumbe lwenje lwenje kodo ube mag lwenje
ne urdiki gibuogu
eh
giku buogu
chik gibuogu
magi nyaka berie to giku podi
gigi buro temore to giku to podi to muma wacho ne ya
nikech oganda gi oganda kendo pinyruoth gi pinyruoth
oganda
moko kuonde moko kech nobedie
ehe
kendo piny no yiengni
muma wacho ne ya oganda buro kido kod oganda pinyruoth buro kido kod pinyruoth kiwinjo gini to wana jo Kenya onego wanene maber nikech kidhi West Pokot oganda nitire makedo kod oganda wan kende osethuwa mwakedo kendwa wawegi kaka jo Kenya ma joluo onegore gi jo Kikuyu jo Kalenjin onegore gi joluo ma lweny ogore waneno mani gima ne Yesu wuoyo nokowach moro waburo winjo moko waburo neno koganda kedo kod oganda pinje buro kedo kod pinje mamoko ondiki ndiko mar Nyasaye waneno nyaka kawuono waneno lwenje ma ji luor ni nyalo kelo gik malich ne piny ngima lwenje ma nyalo miyo piny bedo matek mapok none gitimore kendo waneno lweny ni Haiti en lweny mineno Israel koro osekedo osegore gi Houthis mawuok Yemen en lweny manyocho gik matek mawiko mokalo owo pao ndege gi ndeke mane nitie gi dhano mane nitiere te e piny mar Yemen notho mano waneno ka sani koro Iran ne donjore e lweny ni magi gik ma ji neno ka dhi mana mbele nochakore gi Hamas en lweny mantiere iwinjo ka koro pinje moloro Israel osechako lweny ting'eni sama ni Yesu wuoyo to nowuoyo gi jo Israel ema nonyiso ni ubiro winjo lwenje kod umbe mag lwenje gigi biro timore to nyathi Nyasaye nyiso ni wachopo e kinde marach wachopo e kinde ma nyaka wafweny gigi mos mos mondo wang'e ni tang'o ma gigi noulo tang'o ma nyaka watim kaka oganda jo Nyasaye nikech owach ni kech biro bedo kuonde moko tuoche biro bedo kuonde moko yiengni piny biro bedo kuonde moko ang'o ma pok waneno waneno nyaka tuoche malich tuoche mobuogo chuny ji machalo kaka corona gini piny oseneno tuoche machalo ayaki gini mosebuogo ji mane ka nopimi koyudi gi ayaki kinde mane ayaki odonjo iwinjo ni tuo dhano tho mang'eny ok ni ayaki onegogi to githo ni soke monegogi chir ma gin go orumo mar dak e wang' pinyni gino ma gin go orumo dhano osetho ne gik mang'eny sani wach winjo tuo moro ne kansa komaki nyocha winjo ka jononro wacho ni kopim mon ni kopim mon apar taboro kuomgi nyalo bedo ni nigi kansa obed cervical obed kansa machalo nade taboro kuomgi nyalo bedo ni nigi kansa omena kuma piny ochiko gi dhano omatumane mapod dhano makore gi weche moko masane manono mamono dhiye ma ji chwore gik moko migeng'o go nyuol ni gikomo go nyuol to king'iyo gini mos te ikomo mana tho e gima ikome kor bat kanyo koro ibiro yudo ka mon te aboro kuom apar nigi tuoni ang'o makelo gigi nyathi Nyasaye kinde ma koro wantie dak wanee ranyisi dak watang'ie mondo mi waduo kuom mesea ka mondo watim dwarone nikech ka ok watang' winji ka ok watang' to wan e kinde marach ne ondiki buk moro odogna e buk mar Daniel adhi katiko nyathi Nyasaye Daniel 12 wese 10 nitiere statement madwaro kanyo makata yal kama makata tim manang'o tang'e gima ndiko wacho 12 wese 10 wacho niya Daniel
kendo ji mang'eny notimne joma beyo gine mine bedo joma ler gine bedo joma onge gi richo to joma richo notim richo onge ng'ato kuom joma richo ma weche gi
nodonjne
to weche gi nodonjne joma riek
mane gima nadwa winjo kende niya Mama wacho ni ji mang'eny ibiro ket mondo obed maler joma richo biro mana medo timo richo joma kare Nyasaye biro puodho ni to jok maricho weche gi ok nodonjnegi. Makata wawachgi mana manade, makata wago koke studio, makata wanyisu nyithi Nyasaye ni wan e kinde mag giko. Ni wan e kinde ma piny osegik kama tek. Monego waduog ir Mesia ne. Sama ne Noah, ndiko wuoyo kuom Noah. Ni Noah ne en jalando wach makare. Sama ne Noah ne wuotho kalando wach, ing'e ni ji ne paro mana ni Noah ne tiyo mana tich loso yie kende. Noah ne loso yie, to sama ne loso yie, dhano mang'eny ne nyalo penje ni Noah, to yie gima ng'ongo ni, te loso nang'o? Noah kono gi ni winjuru, Nyasaye biro mondo kum jok matimbegi ok kare, jok matimbegi richo, kendo pi dhi nego ji. Yie me loso ni, ema dhi reso dhano. Ng'ama ne nyalo winje ne onge. Mane kaka kinde mineno ma koro owuothe ni, e sa mineno ma wantie ma piny rachie ni, wanyiso ji ni lok huru timbeu mondo duog kuom Mesia, nikech loch Nyasaye chiegni. Nyasaye ochiegni kod lochne. Winji, mae gima temore, to gima ndiko wacho ni onge ng'ama nowinji. Ji ok nowinji. Wasomi ndiko moro mogik ma weugo e sa mineno ma wantiere ni, mondo akawe sim moro kamatin. E buk mar Mariko 10:6. Mariko 1:15 wasomane mapiyo piyo. E sa mineno ma koro wantiere ni, mondo wakawe sim. We wadake matin tego kachiwo thuolo. Winje gima ndiko wach e buk mar Mariko 1:14-15. Muma wacho niya,
Kanose twi Johana. Yesu no biro Galili. Koyalo wach maber mar Nyasaye.
Yesu no wacho niya.
Ugi kare. Pinyruoth Nyasaye chiegni.
Lokuru chunyu.
Yiuru kum wach maber.
An bende awachonu nyathi Nyasaye, ni kuom ranyisi mwaneno, gi gik mwaneno, gi sama koro wantiere ni, lokre uru nyathi Nyasaye. Wayiu kum wach maber. Wach manyiso loch mar Kristo mabiro e piny. Ne, osepuonj ji puonj moko magalagala. Osejinyis ji gik mopogore opogore. To mae sa ma jo Israel dekawe loch margi mondo gibedgo. Chincha ka Yesu ne dhi, ne, joka penje ni ruoth, ere kote dhi. To mae sa mwadhe kawe loch koso. Nonyise ni ooyo, oken sau mondo mi ung'e, ok en dwaro mondo mi ung'e, to ok ang'eyo katar, to Nyasaye mung'eyo kende, sama chieng'no buro chope, ma Yesu Kristo buro bedo ruon loch, ma buro telo ne piny te, emomiyo anyisou niya, lokre uru nyathi Nyasaye, waduog kuom Nyasaye sane, nikech sa ochopo machiegni, ma loch mar Kristo bire, ma loch mar Kristo chakore, ne, ndiko wacho, wasome ndiko mogik. Mugik nyathi Nyasaye e buk mar Fueny 10:1 wesa 10:5 sa osechopo kendo tung minyo muwa uwe kumini buro ywak. Time is now, maji nyaka lokre nikech gik matimore pente to nyiso wane wane kinde mag giko. Ndiko wacho niya,
eka malaika marabeyo
buro goyo tung ne nyathi Nyasaye. Kendo duol buro koke polo ne ya.
Loch mar piny osedoko loch mar ruodhwa.
Koro Yesu osekao loch mar piny ni.
Kendo mar Kristo ne.
Kendo
locho nyaka chieng'.
Kendo buro locho nyaka chieng'.
Amen.
Ne, weri gi jok mathagore. Weri gi jok mineno lwenje makedo. Kata jo Iran kedi. Kata jo Israel kedi. Kata ng'o matimre. Kata tuoche bi. Kata pek bedie. Kata nyithindo bedi jok mochayo jonyuol. To walokre. Nikech katung marabere yuak. Tede kao loje mag piny ni, giteko gi, giduong gi, mondo migi jawar, mondo Mesia obed wuon gik moko, mondo ter piny kama owinjore, mondo gol jomibadhi oko, mondo piny obed makare. Awacho katieko nyathi Nyasaye, ni wan e kinde mag giko, walokre waduog ir Nyasaye, wachak timo timbe makare. Kanyo ng'ato jajuok, ber mondo we juok. Kanyo ng'ato janek, ber mondo we nek. Kanyo ng'ato jakuo, ber mondo we kuo. Kanyo ng'ato ja mibadhi, ber mondo we mibadhi. Kanyo ng'ato wang'e tek, ber mondo chak biro jaluor. Kanyo ng'ato erore kende, ber mondo bir jahera. Kanyo ng'ato timo timbe ma Nyasaye ok mor go, ber mondo lokre. Nyasaye mondo gwedhu gi weche go e nying Ruoth Yesu ma jawar. Ka idwaro penjo wach moro, kidwaro medo, kidwaro go sim mana kama kawaida, namba mag studio nyathi Nyasaye en 0755 41 86
kata nono beri apaga reo apaga chiel apaga ngwen brabich gabich
ilo uru kamano
kao kamano ilo kamano ngat nyasaye waweo tuolo kantie ngat manage penjo moro manyalo penjo mundu wawinji kantie ngat manyalo penjo wach moro chuto seyalo wach kendo wach mopuonji ni na wach monego bedni itwa onego ma owinji kabisa kendo onego wamake kawasomo kit ndalo kaka obet. King'iyo kit ndalo kaka obet, puonjwa mondo wabed mariek, puonjwa mondo watang', kendo puonjwa mondo waikre. Wach moro nitie mondike Jothesalonika mokwongo abiche waro. Kandiko wuoyo, nitie wach mane Paulo wuoyo kajewo kanisa mar Thessalonica. Nikech kelo kod weche mawinjo kowadwa osetimo kamulo kone kod kone, nyiso ni mondo koro kawaringo ng'wech, nitie gima nyaka tuwapenjre. Nitie gima nyaka tuwang'e, kendo nitie gima nyalo miyo ubed kod ikruok kaluwore kod kit ndalo. Paulo nokono kanisa mar Thessalonica nang'o?
Wacho niya?
Yes.
Owetewa?
Amen.
Onge tiende ndiko nung kuom ndalo kata saa ma gigo natimre.
Ya.
Nikech ng'eyo maber ni chieng' ruoth nobi mana kaka jakuo biro gotieno. Ji nobed ka wacho ni kwe nitie, kendo weche ni kare.
Kamano.
To kadiemo wang' nono masira nopoge, mana kaka muoch puoyo dhako man gi ich. Kendo ok gine tony kata matin.
Ero kamano, mane gima nade wawacho nu. En kiwuoyo kaka wawuoyo sani kuom wechegi, gin weche ma ng'ato mariek mondo owinjgi. Kata mana ndalo mag Noa, ka Noa ne wuoyo, to jalo mane winje onge. Kano gigi giko mar tielo 12, eka dhano nofwenyo ni kare wechegi ni gin weche man gi nengo. Adwa kod nyathi Nyasaye komiwinjo oko no, ka ok en luongo mar Jehova. Emotimo ne dhod chunyi, to gigi biro neno ka gik moko mofuwo, kendo ok nichik negi iti. Nikech ndiko wacho niya, e ndalo machando ok nitiere ji nogo ni kwe nitie, kendo weche dhi kare. Eka keth biro negi apoya, kaka muoch po dhako man gi ich, kendo ginitony kata matin. Tiende ji biro neno ka mor gi ilo manitie. To kata mor gi ilo manitie ni, chandruok opondo e toke. Chandruok no gowo kod ji e kethruok. Bata morno, mabiro ne ji no, gimopone toke no, gowi e kethruok, tino gowi richo mach mar gahena maliel mok nichak ibed mangima. Koro miyo wadono puonjere kaka nyithi Nyasaye mondo watang', kawasomo kit ndalo, kihero, mondo chuong' moro ine Mesia mano mithoni, to tim gima wawacho kawuono e mumani. Kendo many ahinya kwa chunyu geno. Nikech ndiko wacho niya, ang'wen,
ndiko wacho kama.
Kuom joma oikore to wuok kuom gi nang'o?
To un.
Amen.
To un owetewa.
Amen.
Ok un e mudho.
Yes.
Mademi odiochieng' nopou ka jakuo.
Ehe.
Nimar un duto un nyithind ler.
Kendo.
Kendo nyithindo odiochieng'.
Kamano.
Ok wan mag otieno.
Yes.
Kata mag mudho.
Yes.
Omiyo kik wanende kaka ji mamoko duto nendo.
Yes.
To wanenuru.
Kawaritore.
Kawaritore maber.
Ehe.
Joma nindo,
Ndugutino.
To nindo gotieno.
Kendo?
Kendo jomer bende mer gotieno.
Wiji.
To wan jogo mag odiochieng.
Waritore?
Waritre uru ka waserwako yie, giera kaka akur mar lwe. Kendo ka waserwako geno mar warruok kaka ugut lwe.
Ero kamano.
Amen.
Kiwijo okang ma Paulo nowuyo kore jok moritore, mako mondo ritre mondo kaw gimaduong'e moloyo. Owacho ni kik wabed jogo mag otieno nikech otieno ji nindo kendo jomer bende timo tim to bed mag odiochieng' ma wange ler tin wasik pile ka walamo Jehova Nyasaye nikech masira biro ma abiro tok machielo chandruok biro tok machielo to gigi ok ipar ni gitimore ne lee kata rech ma e nam gigi timore ne dhano ma Nyasaye nochweyo kendo joma none malit ahinya gin dhano mochwe koro chutho wabedo ka watang' mondo gik odiochieng' no opuowa. Wawinjogi kendo wakwadewgi. Nitie gima kiwinjoga redio pile. Nasekono jowa ka wan e kanyakla. Ni an piny dhiera nikech onge sa ma ibiro winje redio ka ok olande ni tho betie. Koro kata en tho obedo okenge mopogore opogore, to gimaduong' nang'owa, tho nitie. Nigi ng'ato, ng'ato de nyathine, ng'ato dere, gari ogo jomoko piny, jomoko owang', ibiro winjo kila siku gima kamano timore mar lendo mar chandruok mabedo kuom dhano. Koro nyiso ni wachomo kanye. Ng'ato ka ng'ato ringi ng'we, ubed motegni Nyasaye mondo warit ruoth chieng' matung' mogik oywak mondo warom ne jawar. Ka ok kamano, onge mang'eny mondo wachak wawachi, mana ka nigi chinga mana gi penjo. Namba mar studio 0775416605
kata 0772141450.
Joma ne kelonu wach Nyasaye en kaka an owadu kuom ruoth Joel Owoti.
An owadu Charles Gwenge
mar kanisa mar Nyasaye wae dala mar Gokechola Kadem e dho nam piny Mwalo. Chunyo gombo mondo every Friday kama wakele wach madongo chuny ka wan kanyakla achiel. Chutho wasebudho ahinya ka ok samoro witewa moko majago mobako samoro namba nyalo ruchore. An nama wuoni namba na matiyogo mapile 0725 03 34 46 weanuo 0725 03 34 46. Mara namba na makinyalo goyo sasa mifil mondo wapuonjre wan thuolo nikech wadwaro dongruok mondo chieng' moro wayud gimaber ma Kristo ikonwa e biro ni. Kata namba mar wadwa Charles Agwenge,
an bende nyalo go namba na mar 0112 12 22 24 21. Anuoyo 0112 12 22 24 21.
Kao kamano, to nikech wane studio ka kendo wamor ahinya kumwinjowa kumora amora mentie, Nyasaye mondo timne ng'uono jawinjo marwa, kendo walamo ni Nyasaye ni kinde duto ka wabiro studio ka to wadong ka wan kanyakla achiel, yienwa wakaw thuolo makende mar mondo walam Nyasaye. Erokamano wuon polo gi piny, itimonwa ng'uono kaka nyithindi mwendo wakwayi kawuok e mier mondo wabedie e thuolo mar biro redio milambo ka. Itimonwa ng'uono kopuonjo wachni mar ng'eyo kit ndalo kuom gik matimre ndalo mar giko. Itimonwa ng'uono kokalo kuom teko mano wakwayi mar roho mar maler mondo wechegi okal mayom kendo winjore kokalo kuom duond tung mar redio milambo. Eo kamano ne jal mane yao pache oko mondo winj wachni. Eo kamano ne jal mane kao wachni bende keto kuome. Eo kamano ne in jachwech mangima kuom timo mago duto kokalo kuom tekoni. We mondo tichni e mondo tire udhi kwe, nikech ler mar wachni kelo ngima ne jal madwaro. Iwache ndiko ni ka janabi Isaya wuoni ere ng'ama oyie wach mwalando. Yie mondo wachno bende kuom teko mondo jogi ong'ere ma kawuodi Kristo biro kod tekone maduong' moloyo gi pinyruodhi to yudie jok mondo donje godo e dala maler kagin e mor kaachiel kod ilo kaginyiso piny kit kaka piny onego bedi. Yienwa thuolo machalo kod ma jaduong' wakao piny te waketo lweti. Piny dhi marach kuom weche matimore e okinyi kod odhiambo, timbe njore, kuo ajaduong' mandalo kod timbe mag richo omedre sana. Uye duto te obede kare mondo wasom kit ndalo kidegeng'gi dipo ka mumbi obedo miriambo. To yie mondo gichopo kare mondo jal moikore oikre kaka Noa noikore mondo ka pi pong'o piny ajawar mandalo to donji yie mondo mi okwo. Ikelonwa yie mangima ma en Yesu Kristo ma ng'ama idhe ajaduong mach ok nowang', ng'ama idhe tho noringa ringa. Jaduong yie ma otimre kuma okalo kuma tekoni to wanagoni erokamano kinde duto. Imiyo wayudo nying maber kendo imiyo bedo kod mor nikech Kristo wuodi miniseyie mondo ng'iew piny kod rembe wuon ajaduong' mandalo. Yie wakaw jogi te wakete midhiambo mar sabato ni. Iyie um jogi Nyasachwa, bende jogi man gi kuyo nitie tung piny koni kod koni, ruoth waketogi e lweti. Jogo mabende nigi mor manenduri chieng' ma kawuono gibedie mor, guro maler bende waketogi e lweti. To de time gimoro mane timo ni chieng' moro achiel kaka ne mako Paulo kod lweti ni kar wuopono dho timgi marach, aja duma ndalo, di loke ng'at achiel kende kawuono, ni loko chunye kod pache, dumi kaka Nyasache, mondo bed janeno kind oganda, isetimo lokruok maber kuome Ruodhi Kwe. Erokamano kuom duto, tiparwa kanyakla achiel Jehova kiweno richowa, to podho kuom rembi wuodi Kristo, to wanabed gi ng'uono makare kod kuom yie, wanabed kwa locho kendo kwa mor kini duto, nikech isetimo maber Ruodhi ngima. Wakawo jogi motii studio kete lweti, idong' imiyogi ngima makare Ruodhi ngima, omedo kwayo negi, medgi chir kod ng'uono kod teko mar lando wachni, kendo kini duto Jehova ka gilando weche kono kod koni, Jehova bedie kod gisirogi, to wanago ni erokamano. Lochni bedi kodwa kuom yie kini duto bo ng'uono, e nying Kristo Yesu ma Jawar, wakwayi kuom yie. Amen.
Chandi.